Real vibe, mother vice. In your house, engine. Real vibe, mother vice.
Once you get there,
say I'm a ninja.
Don't call it that money. No more, you can get baby Gucci money. Obaku wechi sichi money. Na yeka kuwomu kwa no siri na money. I mean, it's with her baby. Thanks everything you ever done for me. You have the reason it could be money kati. Want you get deserving to thank you mommy. Wansi jawala Pampi tanga fala. Muli wansi jukida. Fuka mila ne msabida. Kukumi no motonzi. My love baby ninja. Ole kalunja kakwana. My love baby saoja. Ole kalunja kakwana. My love baby ninja. Ole kalunja kakwana. My love baby saoja. Ole kalunja kakwana. Kukari devika na mayacha. Enjo wano mwese vyo na vivyo. Evi vida nesosi. Vitwale vyo na vivyo. Nchimani nchisi zomo sango wakatunda. Na yengo mide vivo nerezo. Asikuleka sikuta. Evi wange ago life for you. Kubaba vya kukabita vya kala nyo. Tavya kala kumweza nyo. Anyumiro kubitu nula kona yote deko kabite kati baby vivyo. My love baby ninja. Ole kalunja kakwana. My love baby saoja. Ole kalunja kakwana. My love baby ninja. Ole kalunja kakwana. My love baby saoja. Ole kalunja kakwana. Kole de tomoni. No more yo kwange baby kuchimanyi. Oba kuwechi si chimanyi. Na yeka kuomu kwa no sini na mani. Honey, sita baby. Thanks everything you have done for me. You are the reason you kubye mani kati. Want you give this a bingi, thank you baby. Kukari devika na mayacha. Enjo wa no more save you na vivyo. Baby vida nesosi. Vitwale vyo na vivyo. My love baby ninja. Ole kalunja kakwana. My love baby saoja. Ole kalunja kakwana. My love baby ninja. Ole kalunja kakwana. My love baby saoja. Ole kalunja kakwana.